Ira ulise ama abafana abawu 11 abadlali ibhola imawo angiphazamisanga ima ngiphazamisanga
so yonke into imile
nje imawo kithi namani phazamisanga ukoloma imawo kithi namani phazamisanga ukoloma imawo kithi namani phazamisanga ukoloma Gushinwe gukoloza yatingeke mphumela egroundini Gushinwe gukoloza yatingeke mphumela egroundini Gushinwe gukoloza yatingeke mphumela egroundini Wingwenya for them cocks down.